Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisar tati lewru décembre hitande 2015 jena yamde soki miɗen tawali Studio Tamani ɗo Maison de la Presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi hande yo Oumar Way Gallo. On kumpitita wiide malinkoɓe hewɓe hulitaweede kañen iwri le leydi libindi koy ɓatto malinkoɓe teme ɗiɗon hulitaweede ɓe fuu ɓe garti hecci keñen le leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe kaali hono tiɗallaji mawɗi ɗi ɓe jogui to libitoɗi laamodo holliti wiide le balɗe garoje ɗe ko yaata yimɓele temeɗe joana kani wartirede le nokku o suudu ministre humniɗo kabaru yimɓele gomɓe joolale nokkoɓe kolliti wiide wakkati joni o laamu ano wondi e landinade fa ƴeeyolla hono hani heɓude luɓirade avion ji fa wattira ɓeɗo yimɓele bangal kaldole kawral ngal wakkati joni ñongiti meɗen gomɓe to ɗum woni leydi murtanitoɓe ɓe kolliti wiide eɓe kaaja kaldole kawral ngal tabe faɓe ƴeew yallah hono ɓe kani wartirde le cuuɗi mabɓe fa coggu kaaki jippine le leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide kawrital waɗi ɗo Bamako ɗo keñen ɗum wonno ɓe kolliti wiide kaaki duñeteɗɗi yallah ɗum jippino fa ƴeewa yallah hono jaaguji ɗi fu mbawi jippirade le leydi meɗen ndi kaaki ittiteɗi hakkude Bamako e Dakar kañum ittiteɗi hakkude Bamako e Abidja sikiraɓe ɗum wono kabaruji mawɗi ɗum jogini on ɗo beete hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade ɓe kolliti wiide laamu Mali o kañum ɗum wonon baale mballoje yimɓele gomɓe joolaɓe ɓe gartiri ko yaata yimɓele teme ɗiɗon le leydi meɗen ndi iwruɓe to libito ɓeɗo yimɓele ɓe kolliti wiide wakkati joni o tiɗallaji mawɗi aɗa godi to libito sanne wala fudduluɗo wiide wakkati joni o fa hannden baasi o ɓuuɓay to libito hono wori Ousmane Diko
malinkaɓe temedere capanɗe jeɗɗo goni doguɓe sottinde wonkiji mumen e ley wadde libi nde jogaɓe mabɓe deƴƴali feewi ley tiɗalla kan joola en toon goni ñande kala saabu de e keɓata golle toɓe goni ɗoɗo fuu ana fila filta jogaɓe malinkaɓe ana ley leydi libi duuɓi hikka totuɓe e galluje ɗe wartide ɓe tawe eɓe ndeni du bawɗe mum ɗalli ɗi ko wartiraɓe ceedi yon wonduɓe toon e koreji mumen ɓe fu ɓuuri torrade laamuɓe mali kolliti yo malinkaɓe temeɗe joyon goni dartuɓe wartude ley leydi ndi ɓe wartuɓe aranda ga Bamako ga iwde libi yo pompi en kañum e gollirɗe yirwere neɗɗaku e newtotoɓe jawdi jaɓɓi ɗumen
ɗum wonino heccianke wakkati nde ɓe natuno le leydi ndi de min naɓi neɗɗo amen goto ɗum woni jaɗo landoyade ɓeɗo yimɓele noddirteɗo Ousmane Diaƴe Touré o kañum yeeso landoyiɓe sa ƴeewi wakkati nde ɓe jaltuno e ndiwoji ɗi nde ɓe kolliti wiide wakkati joni o yimɓele mabɓe heddiɓe toon ɓe an tampi sanne fuu fota wonduɓe toon kañum e koreji mum en keɗe ko kanko noddirteɗo Mafa Diallo o haali dow hen dow facce tan Ousmane Diko
ko jelima hannde yo bawɗo fuu ndentine fa kala wartire malinkoɓe hewɓe ana keddi ley leydi libi hannde ɓe jahane ko yaawi ɓe fuu ɓe jahane ndenno mi wona koɗa ko kalanmi ko ine darda kala tinno yalla ɓe gartire kamɓe malinkoɓe wonɓe libi hannde ɓe malinkoɓe fuu jacco le leydi ndi kota gengaji mumen sowona ɗum tan ɓe tampuɓe toon fa sanne min tan wonno kako heewi heddudike toon e koreji muɗum yimɓe leydi libi gaɗi kam keƴaɗa haala wartiraɓeɓe ɓe teddinimen fa sanne fay kaaki amen ɓe larwaki min fuu kamin jogoraka no boni
wakkati joni ɓe kolliti wiide guɓal gotal warti ka laamu o holliti wiide fa hannde landinta avion ji goɗɗi kasen ƴeewa yallah hono yimɓele temeɗe joyo gomɓe toon ɓe kani wartirde kasen keɗe kanko noddirteɗo madame Sidi Bé ma Hawa Haydara o ko haali dow heno gollo suudu ministre humnino hono kabaru yimɓele meɗen gomɓe joolari ɓe ko haali dow hen dow faccitago mi e hooram gonɗo wirfogol jiɗɗo fof ana wawi wirfitade wakkati joni honno andirɗen no tiɗallaji goduɗo wakkati joni o to libito yimɓele kewɓe an jiɗi wirfitade wakkati joni o laamu ano wondi e luwade avion ji fa heɓa wirfintina ɓeɗo yimɓele ɗe leydi meɗen ndi ko foti yimɓele temeɗe nayyo capanɗe jeegom goni toon wakkati joni o temedere capanɗe jeɗɗom garti le leydi meɗen ndi ka sa ƴeewi yuɓɓo inɗo eɗum wawi ɓeydade wakkati fourso ni yimɓele gomɓe toon joguiɓe tiɗalaji ɓe paami wiide won balloɓe ɓe fa ɓe birfito le nokku o tan jiɗɗo wirfitade fa ne wawi wartude miccitiɗen wiide ila cakkiti yontere nde kanko hoorejo leydi ndi o Ibrahima Boubacar Keita Omoto Faransi tofo ƴewto ɗum won o hawrita e kawrital ngal ɓe noddirta COP 21 ngal keñen holitama wiide o yeehi ɗum wonon to yimɓele keddiɓe kasara gaɓɓe gaɗɗo to Bamo to ɗum wono Faransi to o leyi sappo tati lewru novembre ƴaɓɓinon ɗo holitama wiide o yeehi o joƴƴini hono piindi dow yimɓele keddiɓe nokku noddirteɗo Bataclan miccitiɗen wiide ɓeyɗo jihadinkoɓe ley sappo tati lewru novembre ƴaɓɓinon ɗu ɓe gaɗino bonandaji kewɗi to Faransi to yimɓele hewɓe du keddiki ley hen sikiraɓeɗo mbaɗi nettirdi mi joji mawɗo e hollo amen bemal annde ngal mi noddirta face facebook ngal
tamani
malinkoɓe gombe to murtani toɓe ɗum won yimɓele meɗen ñongguitiɓe wakkande basi ɗi gonno ley saha leydi meɗen ndi ɓe kolli tiwide wakkati joni ɓe kaja kaldal e kowre cinñinagal e leydi meɗen ndi ngal tabe fa ƴeweyal hono kamɓe duɓe kani wirfitirade le ñeññaji mabɓe holi tawede ɓe gaɗi kawrtal mabɓe maggal le noga ena lewru novembre ƴaɓɓinon ndu fa yettoyi le noga e jeegom lewru novembre ndu ɓe kolli tiwide wakkati joni o dungal ɗo kawtal koɓe gaɗi tonok so tokoɓe kaja gueɗe ɗe fu ndewa konggi muɗen laamu o kañum guɓe murtuɗe fu gaɗa no gatta fu yella birfitole ñeññaji mabɓe keɗe nodd kanko noddirteɗo Fatoumata Aboubacar o yo hoorejo ɗum wonon dentegal baale rewɓe gomɓe tonɓe ñongguitiɓɓe ko haali dow hen dow foccitago Ousmane Dicko
imane amen yo wartugol jaam e deƴerele leydi ndi yalla ñongguitiɓe men keeɓa no gartira ɗe guengaji mumen min jiiɗi e baalo adunar ndu fu kañum e wakili Mali gonɗo Mauritanie o yiidi amen du komin dartata joni o yo hono watte fa dañano kaldal e kawral ngal heeɓa no gonɗinire yalla du ñongguitiɓe meɗen ɓe fu keeɓa no gartira e koɗore mumen kaɓorɗe ɗe lenne mona fuudu rewa kongol muɗum yalla jaam e deƴere ana ñiiɓa nokku o fu hannden ɗo min jalaki wartude caggal muɗum baasi ɗirto min birfito tomin gonno to minen komin jiiɗi yo mona fu taɓo e kongol muɗum fa jaam e deƴere warta le mali e maggal muɗum fu jaam ana ɓurani min hunde fu hannden o guɓe murtuɗe ɗe kañum e laamu o fu tinno miijo cullanadu sukaɓe kañum e mine rewɓe no min gorri hannden ni
ɓe kollitiwide wotnaɓe le leydi meɗen ndi ɗum wono wonɓe to assemblée nationale toɓe sandu waldu humnino hono kabaru galleji le leydi meɗen ndi ɓe jeehi ɓe ƴewoyi hono galleji kelaɗi nokku noddirteɗo Souleymane Bougou ɗo Bamako ɗo micciteɗe wiɗ ɗiɗo galleji kelnoma le lebbi ƴaɓɓinoɗɗi ɓe kollitiwide wakkati joni odu ko waɗi soɓe ƴewoy le oɗon nokku caggal kono yimɓele ɓe galleji mumen kelaɓe gaɗi le hen wakkati joni horgol so kollitiɓe ko ɗum waɗi soɓe jeehi ɓe ƴewoyi ɗum kanko hoorejo ɗum wonon ndeɗo walde le assemblée nationale to hollitiwide ɓe garan ɓe ƴewto ɗiɗo golleji no kani yarde ko ye wiri fuddu noon ɓe gollirta keɗe kanko noddirteɗo Yiri Keita o ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Dicko
ko waddi men yo batte ko yimɓe ɓe cuuɗum en kela Souleymane Bougou lewru ƴaɓɓiri ndu so gollite assemblée balla ɗum ɓen imaɗo garal ngal amen woni yiide nde wootere ɓurmi nanide temedere faamen kaltan assemblée gongaya so yimɓe keeɓi torra yo minen ɓe kollititta ɗum waajiɓe amen du notade ɓe yirude guite amen ka ko jokkata hen ko yo assemblée andinta
ɓe kollitiwide wakkati joni ɗum wonon laamu Bamako ɓe gonde yaltini le hen ɗati faɓe ƴeewa yalla hono coggu kaki ɗi kani jippirade le leydi meɗen ndi le majjunduɓe kollitiwide wajib tan ƴeewa yalla hono duñu gongol hani jippinirede hakkude Bamako kañi e Dakar kañi hakkude Bamako e Abidja kawrital waɗi keñon ɗo Bamako ɗo le ngal ɗo kawrital ɓe kollitiwide wakkati joni ƴeewa yalla hono ɗiɗo golleji kani tabirede fa ƴeewa hono coggu duñu gongol hani jippinirede noon tan watta so coggu kaki ɗi du jippo keɗe kanko noddirteɗo Mali Danfaga o yo gollo suudu ministre humnidu kabaru kaki kañe ɗati le leydi meɗen ndi ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Dicko
sugole gouvernement fawarde e kananke leydi ndi fu yo ɓuytande malinkoɓe coggu kaki cotteteɗi ngol miijogol yo ƴewtidade hoɗum fali hen hoɗum woni ko tiiɗele majjum bawɗo heɗa du woni jogaɗe fa coggu adugol kaki ɗi jippine ana wadda du yaafingol kaki cotteteɗi ɗi aɗoɓe kaki sen nanna du ana goyto saatu fu tiiɗalla almusaɗɗaji kaki ɗi ɗomin mbawi tugade e dow muɗum yo nawto rade ande kese le ŋeñal hakkillo tongade nannugol kaki ɗi ɗum ana ɓuyta ko doña en liwdoto kaki saabu de ana tinna ɗi hono wattu juɗɗo le domtugol kaki ɗi dow keeri leyɗe fa e porgaji ɗi du ana hen se anda kese nawtorama ana ɓuyta jundi wattu e almusaɗɗaji adugol kaki ɗi
coupe ɗum won rumde afrique nde sukaɓe jokkolɓe ngala duuɓi noga e tati ɓe kollitiwide wakkati joni o mali ka koyɗe muɗum jalti le hen saabi de joni ono koyɗe ɗiɗi mali ana fiiya keña alangérie nanguiɓe wattiɓe baddi ɗiɗi ko ƴaɓɓino ko du micciteɗen wiide nigéria nanguiɓe ɓe du gattinoɓe baddi tati kamɓe baddi ɗiɗi tan ɓe keeɓi ɓe kollitiwide ley asawere warore nde mali ana hani fiidude e égypte ka fe soɓe kawi kasen wala fur ko nafata
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni papatoɓe studio tamani
sakiraɓe ƴeewe yalla ɗon ne les réseau ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo buguni ɗoɓe kollitiwi ɗum onon walde wonde to sigaso to nde ɓe jeehi ɓe ƴewoyi to buguni toɓe kolliti on heeƴo golleji mabɓe ɗi gorri fa yettoyo no laamu o wondi e gollirde hitande 2014 goni fana muɗum du wakkati joni faɓe ɓeyde kaldal e kawral hakkude mabɓe kamɓe e yimɓele gonɓe tonɓe le ngal ɗo kawrtal ɓe kollitiwide yimɓele woɓɓe iwri to yamfoyla kañe e kolo jaaba ɓe gaariɓe kawrtiɗo ɗo buguni ɗo to en gardan do jennedo be kollitiwde kasara goto waddi ton le nokku noddirteedo tagabe kollitiwde o do kasara waddi wakkati jena yamde kenyan be kollitiwde lana wota kany warta fa taccitito mayo wakkande lana ka warta fa lumbade be kollitiwde lana ka ka muti ko foti yibe le jaddam keddiki le en fa ande be jita ka do gonti awe to fa be jite be kollitiwde won parmu le hen be do yimbe le fu be goddube taccitinde mayo go fa be jato gese mabbe maro goto to en gardan faado banama do be kollitiwde suudu ministre humnindu kabaru cella leedi meedi indi be gal be balliri doktorore banama de suudu kuran mo kila wattangaaji ko yaata chapande joy o ngodo suudu kuran be kollitiwde wakkati jono do faabo ton yimbe la ngombe to banama tobe kambe dugo kollitiwde wakkati jono do weli be sane sed de dum wada wakkati jono so be ngada radioji kase yotta ko be ngara faado bomo ko dona yotta ko ja kuli koro to en garanti minirem faado kayido be kolliti wiide dum wono no heejo wongo tongo humininu kabaaru yirwere wonde tonde hulitaabe wakkati jode be gonde wadde ton kawrital kawrital balli di defabe de yalla hono yirwere haani wodirde le laamu kay o fu e mangal mudu le hendu yoga e halay be funjo wiki wakkati jono no kalmu saddaaji fa yotto eta heejo jowdi mabbe go wordi ton non lanni be gal do kawrital on suudu gouverneur wondu to kayito do sekiraabe do kadde nyalawmo hande kabaaruuji meden di hollitinde wittan worto on ngiri en juude sekiraabe fadi je heede fa hande on andir onno do e seeda yewtere meden de ana wodi